Abatusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno abatusabira salambize batusabire tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno obulamu bulinga mayengo ku nnyanja ata wava erisooka wabawateriddawo ekyekifo ky'olimu wali wali kiddamu era ne yakola misana nakiro okulaba tya kujjawo siganye naye wiponi gye bakozesa embi bibeera bigambo omame kwezenge abalyolyomi omama bandegeya beŋŋamba balasa n'okukira ku ŋŋaŋŋa naye nzereka nkola ebyange boogere kolerera bulamu bwange abazimba emitima bazimbe amanyi bannugu yaabwe abamuku batusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola otunonno abatusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola baagala tusule abo bakuse baagala tukaabe nga bo basanyufu beeyagaliza bokka baagala kulya bokka ekisinga okunuma maama tineebyabwe tubimanyi naye bajulisa ebibife bye tukoze ng'ebirungi bye tukola bo tebabinyumya guno omulimu gwenkola ngumanyi nnyo tobolaba bakasitomanyi nantoko guno omulimu gwenkola ngumanyi nnyo abatusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola abamuku batusabira salambize batusabireyo naye nga lwaki mweyisa mutyo mama mbuuza lwaki tupanga ne mupangulula abange lwaki mweyisa mutyo kalaba nanuli be banjogereranga nga bagamba sisobola labatewe bibakalira ku mumwa nga balaba nsonga mbere mabigatabuuza mbuuze munene ajasiwaniogaledemno nze sirina tabu nkola byange nyamba ogendo bagambe bino ereka nkola ebyange boogere kolerera bulamu bwange abazimba emitima bazimbe amanyi bannugu yaabwe kubanga batusabira salambize batusabireyo bakyali tebatwagala olw'ebirungi bye tukola nno abennugu boogere kamajaali nange saala kanyongere omuliro tukume abobokale bazikize naye bakimanye tululiwa lumugubooke.